نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم هذين دكان سو الموت متوي إنه بعد فنا زفر وزلانا تفسير يا سورة فاتحة كل يوم سليلا نبيفر وزيلا زنتزوس يا نسيانا من يزوج كوزا سورة من هي سورة فاتحة سورة من هي إما كامزي دوتونا لينسا يولينج مسؤول يونسي كمبيلا را كمبيلا سؤال يعني يملا كأويلي كان دارا بفول مناك هنا يونسي مناك كامزي دوتي I will engage Surah Mini, particular of Hadith and Muguat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam on in a day, but it be so I'll come to Musana will engage Surah Fatiha. Bin Hala Subhana Kuatala of the Adivasa will take a local always a Surah Mini, Kuizuas Maratauzaga, and you invade some months of healing Galila, Zmini Zubezega, holding Galila Tango, minimum Bezega Surah Mini Surah Fatiha. Little one billy did it young Anni by Mau. Pa aya ya shiwili imene tiziro sati pa aya ya shiwili kuma kuyamba ndi bismillahi rrahmani rrahim ndete ambetu kulongo sulamau amene wawa uni na uti bismillahi rrahmani rrahim uma ulanta huzena uti mzina la Allah subhanahu wa ta'ala muni jifundo muni jiso nijyo sata yeti kabwela mbuyo pangono mzaka za mbuyo mwantawe mene yendu salawa alihi wa salama sada lantile utumiki china alichi zolo wezi ni mashidira antwa mene ana ali mumbuli jislamu chisa nafige kuti yuwa kwambili zimene ankashida ankapanga ankati akayamba nchito hili yose kena kali kumuseka mene anga yambeko achoyo yambili ila asa nishi yambe chintujo asa nambe nchito yoyo kandu kutsegula kwa chintu kandu kutani zose zina zetunga zimene ndi asa nambe uzishita amachula maina amafano kumani kufuso nkumati ndi shifuwa shani panali kufunikila kwa chukuti pakana ndi azichula maina amafano pamina ukila nchito zose ya nasiana pamina kuyamba uchila nchito zose ya nasiana yuzi zimachiti ikan cholinga jodi uo ama kanti kulubilo nuna uti mchito yao imenanga gwile ngati ngati akufuna kuti apeze madalitso ngati afuna kuti madalitso abwele apezeke mukale kudalitsika munchito yawoyo muzochitika sawozo ngekuti ayambe ndi kugwira ntchitoyo pochula ponena dzina la milungu yawo imene ankaipembedza then kuna zambo la Islam ndi chitabu ya Islam Allah subhanahu wa ta'ala adatetsa ndikuchosa zoiva za anthu osapembedza zanthu amene samapembeza Allah subhanahu wa ta'ala mumachula maina ndipo adawalangiza ndipo Allah subhanahu wa ta'ala malumu ake adawauza iwowa adawalamulira adawalamulira umma wantu watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti malumu amachula maina a milungu yawo yonyenga imene ili yachinyengo azichula dzina la Allah tabaraka wa ta'ala akamamba ntchito ina iliyonse kapena kuchita chilichonse umu ndi mmene Allah subhanahu wa ta'ala anawalamulira anthu makamaka pamene kuno chisilamu chabwera kwa mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kotero pamene tikunena kuti bismillah mdzina la Allah ndiyo kuti tikunena kuti tikuyamba ntchito yathu abtadiu ndikuyamba ntchito yangayi ndi dzina la Allah subhanahu wa ta'ala ndi chithandizo chake ndi madalitso ake mu kuyankhula kwina likhozalena kuti tikuvomereza kuti popanda Allah subhanahu wa ta'ala sitingathe kugwira ntchito ina iliyonse kapena kumaliza ntchito ina iliyonse ndiye ngakhale ntchito iyi itakhale yochepa bwanji komano timafunikila chithandizo cha Allah subhanahu wa ta'ala edi ya Allah subhanahu wa ta'ala inkunikweni gawanina lililonse la moyo wasilamu ina aliyese likuyenera kuyamba ndi kutchula dzina la Allah subhanahu wa ta'ala choncho mumomonso tisanayambe kuwelenga buku lolemekezeka la Quran tikulamulidwanso kuwelenga bismillah kuyamba ndi mawuwonena kuti bismillahi rrahmani rrahim chifukwa chowelenga bismillah ndi cholinga chofuna thandizo ndi madaliso Allah subhanahu wa ta'ala kuti awelenge kuti tiwelenge Quran majidi molondola kumanso kuti munthu uthe kumvetsa uthenga wa buku lolemekezeka la Quran umene ukupezeka mu sura imene kapena uthenga wina uluso umene ungapezeke mu buku lolemekezeka la Quran sizomweze ya kumanso cholinga choyamba ndi bismillahi rrahmani rrahim ndi kuti tipeze mdaliso wa Allah subhanahu wa ta'ala tidziwe tizipeze chiwongo kushepa dera dera kudzera mukuyamba ntchito imeneyi, kuyamba mukuwerenga buku lonimwezekala Allah subhanahu wa ta'ala, poyamba ndiye bismillahi rahmani rahim. Ndiye tatiye ni nthawi zonse pamene tikuwerenga buku lolemekezeka la Qur'an, tiyambe ndi bismillahi rahmani rahim. Kumabe sanafika umeneko timayamba kaindi taawudhu, imene ili audhu billahi minashaitani rrajim, kenaka ndiye pamene timazibwera bismillahi rahmani rahim.